special education. Yeah. Ini special education kwa mtu atashai kuwa na depression. Utaki leo uishe jujui kama uko willing kuwa na kesho. Happiness sio really, imegeuka rather fiction. Throughout lockdown ya COVID-19, we go through stuff na uko unataka mtu yote ajue. Uko unataka yo unnecessary attention. Ini ya kila mtu mwenye anadea kukua different. Ukiangu uko peke yako, ukishinda kila mtu anataka kujua secret. Uko na kisu kwa gunfight na kila siku na battle demons of doubt na fear. Life inaweza kuwa simple ukiconform. Ukonfirm walikuwa right na ilitunga wasikizaga mapema. Ini ya kila mtu. Kila mtu mwenye ameleave to see a new day na hope hata radi ipige siku ngapi. Unajua joy itawaka tu na siku moja sky itakuwa clear. Ini special dedication kwa COVID heroes wote. Manasi na madaktari wote, nyini watu wa special. Na kama hakuna mtu ashai waambia, unafanya job poa na Mungu azidi kuwazidishia. Ini ya wale wote ukumbuka kuvaa mask, na sio kuvaa tu, kuvaa the right way. Funika mdomo na mapua, kusanitize, kuweka social distance 1 meter si unajua. Wale wanaelewa contribution yao taikuwe kidogo aje, bado inaliva mark. It's not up to anybody else, it's up to us. Ini ya wale wamechukua vaccine, na sio juu serikali imesema. But wamechukua kujiprotect na kuprotect loved ones wao. Juanelo, it's not up to anybody else, it's up to us. Any special dedication wa besti yangu Steve-O. 2 months from now atakuwa na kanyubon. Hajui vile atafanya, ana job sai. COVID ilifanya akapoteza hustle alikuwa anafanya, lakini ana trust chaja hawezi kosa kutoa form. Any special dedication wa besti yangu wa Jode. Hatujai kubali vile mambo ilienda, na hatujui bado ni nini. Maybe ni COVID kufanya wezi perform zile show zako za karaoke mjini. Ama ni lockdown kufanya wezi provide for family. Watoi na baby mama wako wawili stress ikazidi. Anyway, usikonde. Atuko vile ulituacha. Say at least tuko poa. So kwenye uko, smile. Yeah. Kila mtu mwenye mesurvive hii pandemic na anatake personal responsibility kujiprotect, kuprotect wale anapenda na kuprotect community yake. Jua naelewa it's not up to anybody else, it's up to us. Please stay safe, nasijua kitu ingine, but jutu naelewa it's not up to anybody else, it's up to us. Yeah, special education at the band.